kaloku nivile konke ukucula kwethu ngokufa kukaYesu Kristu. Ke ngoku siyakufunda isivalo kuyo ivangeli eyingcwele ngokuvala kukaMateyu, isahluko samashumi amabini anesixhenxe, iivesi samashumi amabini anesixhenxe. Andula amasoldati enkosi amsa uYesu endlwini yenkosi, ahlanganisa ngakuye lonke ibandla labo.